vama settingi vama jealousy vavi mitima vale paya Fichitika filamba pusha Abantu bali shupa Ero kabiri bali fulwa Umuna bonga ya pasa Nishivena kukalipa Ngasunga poka motoka Alabana tika kuiva Eshe kukufala wino Atabana bobala yungwa Akwate kukilo wa mano Ati aupe ule Usheku wali kubafwa Yene muleke na life ya kwe Kamu finga ni woliko Awe ni baba
lumbe
Abantu bambi
Mama jealousy
Abantu bambi
Babi mitima
hey.
Alepaya
Abantu bambi
Mama settingi
Abantu bambi
Mama jealousy
Abantu bambi
Babi mitima Alepaya
Shani ukuchinja stylo Tuleva filaka Ifisuma fisuma Ifibi, ifibi Abakali, bakali Bamataba, ni bamataba Natuleke ulwambo Akalijo, awe Jealousy, fia mpuba Tuila koma na masembe Kula, ibombe la fe No kupanga ulobe Nga fia shupa, ipompe Nga waiba, makafona Kabili, ukachula Ukuchilo kulanda pape abanobe
Mama settingi
Abantu bambi
Mama jealousy
Abantu bambi
Babi mitima Malepaya
Abantu bambi
Mama settingi
Abantu bambi
Mama jealousy
Ababambi
Babi mitima
Babi
Malepaya
Abantu Yesu ala wafya Amenso yonse nipali iwe Nga waina tibalila Nga waonda tikalilila Nga ulina moto katinaba samwa Wende kofia tibapwa Lelo ine nasumina Ameno mafupa Aba chensa eva vipa Edo naba nobe bala lukila Ala mwandi kutiwa pena Na abantu wa mchalo
Awantu
wa
Mama jealousy
Awantu vena
Babi mitima
Babi vipaye
Alepaya
Ameno mafupaye
Mama settingi
Awantu
Mama jealousy
Babi mitima
Babi mitima Alepaya
Awantu kwena
Mama settingi
Awantu kwena
Mama jealousy
Awantu kwena
Babi mitima
Babi
Alepaya
Nangu baseke
Mama settingi
Ameno ya bufi
Mama jealousy
Ya butafye
Babi mitima
Oh oh
Balepaya
Abantu bambi
Mama settingi